jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
ono heeɗi ɓe studio tamani oɗo sa yo sakiki mawɗo Ousmane Dicko haalanta on kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴude men jan la presse labo makko def 2018 tilima alal baare nden noon guykaji kewɗi kollitama gaɗi ka noon laamiɓe jande noon jadirade e dow mum saabu kolliti nono laatori ka no fewri salon ko wiyete ha walu kuran ndiyam kañi e yigaji fuɗɗi beete keñe bamako liñalaɗe sappo daraniɓe mbakaji ha walu ɗu e ndan dartudo laawi fa kala darano daraniɓe ha walu ndendida gadda du daande heeƴo ONG Transparency International fuɗɗi heeƴo golle muɗum keñe bamako yo wadde fa yimɓe paabo haɓɓitiɓe meɗen remoɓe renoɓe du no kaɓira e yurku yurkuji yo ɗin gondi sembe kabaruji ɗi min jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamen premier ministre Soumaily Boubé Maiga silmini beete keña heƴaɓe wonɓe dow salli o kañum eɓe hirduɓe laamuɓe nden no haalaji dogui dow politique kañum imɓe dara dendagal fa lomtagol fa warde e welte no weltagol warata nden no maajogol cartagol beete hande gol du heeɓi yamirore laamiɓe mali def noon darto daɗodiral muɗum tilima aral baare nde limali ɗo paade nenno andede no ɗum wordi ka guykaji kewɗi gaɗi e ko yimɓe kolliti ɗum e wonde noon laamiɓe kolliti laatori ka no fewri fayse hono yondeji yogaji ka gaɗi ley muɗum keɗɗenno Ousmane Yali Bouly
yimɓe hewɓe ceedi wiide guykaji gaɗi yogaɓe du kolliti wiide ɗereji examen ngaji ɗi jiyama illa def fuɗɗay e wi mabɓe illa ɓe naata e wadde daɗodiral e kollete koɓe gatta ɗum dow pelle ɗeɓe moƴƴini dow bembe ande ɗe ley nokkuji yogaji examen ngaji ɗi sukaɓe lekkol ɓe kolliti wiide koɓe gatta fuu ɓe kollama o kabaru hollitama sanne dow bembe ande ɗe tawene directeur kuminiɗo banggal examen ngaji e concours ngaji yetti hoore muɗum e naggolleji daɗodirgol ngol gaɗirini fayse kanke hoore makko o andi won guykaji gaɗɗi ko holliti wiide ko wowi wadde e ƴaɓɓade
hijande arme mali du linotonoɓe waɗoɓe def mobile mum en gabbi dow bombore hakkude jungani e koro les région motti nden no arda soldat cmɓe kañum e conseil goto keddima hen nden no sukaɓe janggoɓe e haybooɓe ɓe ɗumɓe kafa ndenima garti ley d' accord de soldat cm jungani to walde hono saraɓe sukaɓe janggoɓe kolliti guykaji biyaɗi ɗi yo haalaji kayya en noon e wi mum en yoko laamiɓe jande kolliti ka hani ɗum hani domtede paade iga ɗum wadde e majjum kanko Djuka Madi Sissoko wonko mo fédération wadde saraɓe sukaɓe l'école wonko sefoni kam keɗɗenno Ousmane Yali Bouly
ene mila tatteji fuu golle o gasi tora goɗɗo waɗa e fayse yimɓe won kollitoɓe won guykaji gaɗɗi minen kam min nane haala muɗum laamu o hollitay min ɗum nden wala komi haala haala mum ene mila min kay golle o gasi min jeeyi le nokkuji kewɗe darde hono golle o worri min tawi sukaɓe eɓe kinni golle mabɓe nden noon laatiri fuu sukaɓe sa daari wattu joni o ɓe mbiyan ɓe jiyay ɗum na ɓe gaɗay ɗum wajibe ɗum ka waɗan ɗum fuu fa ɓe kollita ɓe janggi nenno so jomum passa fuu heeɓa ko haala wattu joni o sukaɓe janggata sanne nenno eɓe kani janggure eɓe kantinade l'école eɓe natti sanne ɗum saabi andal mabɓe famɗi nenno ko awɗa ɗum tan kettata duuɓi cakitiɗi ɗi mbiɗen gondi e wadde imma daraji mbiɗen gollide e saraɓe sukaɓe l'école fa examen ngaji ɗi min daranode timmode hitande min jokkinan wadde golle muɗum yalla omo gasa ko waɗi fuu martine kumpa fayi hunde suuɗatake miɗe darta e kanankoɓe l'école ɓe kañum du tabo ɗum yimɓe fuu anda ko wondi waɗede
kala ko jiɗɗon famitade na hollitinde oɗo mbawi foɗade fo dow bemi ame ande facebook na twitter oɗo mbawi du noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon salon international de l'environnement de l'énergie de l'eau et des mines ɗum woni salon international kabaru hawalu kuran ndiyam e yigaji fuɗɗi beete keña bamako ɗo yalla miijo dogo ana dogo dow hawalu reno no hawalu renorto fa yolbere e misikina ko yara caggal nde yambere noon arande muɗum greneur expo heddoto e wonde ila jom fa sappo e jeɗɗi lewru juin du kanko Burema Camara mo gollirde hawalu e yirwere juninde sefudike e Ousmane Yali Bouly keɗoɗemɓe
qu'il s'agisse de la pollution plastique
bangal hawalu courant ndiyam e yigaji ɗum yo kabaruji arandeji mbawɗi wadde ndenago hawalu eɗen kani famude ɗum yo golleji e yimɓe kani daranade ko wawi nafude ɗumɓe e gundam muɓɓe sini yimɓe andi torraji ɗi manaji gatta kañi bonanda leydi ko watta dow yimɓe ana moƴƴi sanne ɗum waɗa fa gundam yimɓe ya yesso eɗe moƴƴi fa hono mum wala yimɓe mali ana kani famude nawtorade manaji ana torra ɗumɓen sanne e ndemoɓe noon nenno eɗen kani famude sini e gala leydi e mbawa wonde wattude nenno eden kaani wattude koyde men e daranaade haybude leydi seni leydi haybaama watto sababu fa yolbere habbe dum wadan fa talkaaku habbe
lutte contre la pauvreté
le mali rewbaana jeeni joni o hono sotugol essence o do golle mo worbe tankedune mudum waylitima ballal kanko sirawage jango jande jatti jawdi amo wondi e golle sotugol essence lebbi jeegom hande wonko sefodi e haran jallo kerden ko mi Ousmane Diallo buldum en kebani on
golle bondo wala mo bawda wadde fa keba hunde fu ana moyi dum wonno ko sirawage holliti min wiide o ka bo debbo balejo kakindido darnde ana welti e wadde o golle dum wonno golle pompisiaku holliti hono fuddiri o golle
ne ngaram soodude essence seji mi sottobe essence be de woni ko landewi yalla debbo ana wawi wadde o do golle politika ana wawi latade ye de woni ko jidumi e gérant o semen kaldi men kawri se puddum golle
himbe ana cede hakkilo e golle mo sira watto o yogo e client en ronki famude hono wadirata o golle yogo du ana yettimo etinare makko e wadde o golle
satuji yogo ana wi mi tinno yogo du kolitan dum wona golle debbo satu yo innam jati woni takam golle o do holitinde mola golle wana dimo dum okata kan kuyam golle
fayti himbe yo gabe anan jenna sira wadai fo habba juude makko o mo jokkini wadde o golle sabi ane hakillo makko golle tan wayi wadde fa kebandi makuma holiti wi do mo wada golleji makko di o hani wadde sududu
setilimi o golle se kotum ciudi fu wartan e golleji cewdi defu
sira wagi ana wondi e wadde o golle ana jokkini do hujjande mudum e wi makko toro fu o wala o mo jokkini wadde di golleji
ONG Transparency International le gollidinde CRI 2002 ana gondidu e daranade fa yimbe balla habbitibe meede habude yurku yurku nena projet mudum fuddi beta kenya bamako do mo hore yakum mun du le yambernde hokkita ministre hore chonde leydi meedem yo peyba kany e fond des nations unies pour la démocratie kebi ngodo hakkile kanko docteur Abdoulaye Sall o ardo CRI 2002 CRI 2002 o kejado Transparency International du o sofodike Mariam Maiga kedana ko Ousmane Diallo buri faccitani
notre constitution qui est fondée sur
sariya leydi ana fayido denagu e dum hollita yonkibi adama hakke mudo ana mawni sanne denagu himbe wa wadde sini gollidal wala hakkunde balé société civile kanye gollide kuminide denagu himbe nen o projet fanda makko yoddun non kaltidal wada hakkunde balé société civile kanye huminibe denagu nedda ko ana hani waddede e huminibe denagu pati be juppere ni tan hono be anda nedda ko ni hono golle mabbe kambe ga fambe denna himbe tan wala goddon ko be bay waddude himbe nen no na sabe o projet ndaren hedum woni ko wadi li adna o ko lati sababu fa kaltidal wada hakkunde balé société civile e huminibe denagu
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
Sengarte kabaruji region ngaji meden keben faamu wiibe didon nangama kenya le suudu dogotoro gawo le dehande gade nen be yimbe didon yo nyawten kindi tafen padum en nadde le suudu dogotoro nu se gudja ordinateur ngaji kany e ledde yo yimbe ton ballibe sebe jiita asawere yabbinde no hono golleji pompiji no gay faawarde hectare ngaji chapande joyi feya demetedo puddi weleni le Burkina Faso kominaji luluni kany en nimbugu le mali do kany e ma weleni le Burkina Faso o ngondi hono hebawbe nafakaaji o do projet yo cooperation 6 darani jawdi o do golle golleji gese do puddi le communauté site le cercle ansongo yoga awi le tobaranango nanna yoga du anan donti wiide ndungu yonali regade le lefongol nanna mbicintinde on tan rawani yoga awi cile didi fawarde tati batte tayrugol tobo do ngani sembe kabaruji di men jogani on kedde hed arfande yewtere ma ne yeso yen tawde ko warata